Hurry Rama, Hurry Rama, Rama Rama, Hurry. Hurry Krishna, Hurry Krishna, Krishna Krishna, Hurry. Sim Sim Pola Pola, Sim Sim Pola, Sim Sim Pola Pola, Sim Sim Pola. Fine flat flute pipe, Petula Petula, Drum Drum Duplet, Symbola Symbola. Hurry Rama, Hurry Rama, Rama Rama, Hurry. Hurry Krishna, Hurry Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna. We want to go.
Are bolo bolo.
America, America, America.
Dore faso, pamarisa,
dore faso, pamarisa,
re, 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 re,
दुल्हन के माथे की बिंदिया।